bakatonda wanga bampulira zikiriza gana maziga genkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi kyenoonya katonda wanga ajja kukimpa zikiriza buli sala gensaba katonda wanga bawulira zikiriza gana maziga genkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi kyenoonya katonda wanga ajja kukikola
kuba zikiriza nti mulamu
mulamu mukama
zikiriza nti wali
wali mukama
zikiriza nti yafa kubeera nze zikiriza nti yanjagala era kyanjagala
zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalaba panguza zikiriza nti abesiga mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti mukama wali ningo luso zisayuni zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalaba gumpanguza zikiriza nti abesiga mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti mukama wali Dimu wangu zino chira woba
Zikiriza nti mulamu
Mulamu mukama
Zikiriza nti wali
Wali yesu
Zikiriza nti yafa kubeera nze Zikiriza nti yanjagala Bila chanjagala
Bwendo boza kumuwendo Omusayi yesu vye yangu Zikiriza nti mumaso gera ndi chamuwendo Anjagala Echo nchiraba nebwe mbangu demu buzibu Ampanguza Mukama tande kawo Zikiriza buli sala jensaba katonda wanga bampulira Zikiriza gana maziga genkaba kasera busera gasangule Zikiriza buli kirungi kyenoonya katonda wanga ajja kukimpa
kuba zikiriza nti mulamu
mulamu
mulamu zikiriza nti wali
wali yesu
zikiriza nti yafa kubeera nze
awonye
zikiriza awonye jagala bila chanjagala Yeah.